David Rutaro sina mali. Hila mina kutamani. Nikupeleke nyumbani.
Lali, lali.
Baby, chapo mimi sina mali. Mani, hila mina kutamani.
Saliti, usiwe na hofu siti, nishike mkono twende zetu kati, penzi na tulile bati, usiwasikiliza mafataki, kunipenda wataki, nipagala kuba wangu, unapendeza sana mami ukipika pamba, koto na kupita kweli, unawabamba, wanajifagiria wengine wanajigamba, cause you're so beautiful.
Baby, japo mimi sina mali. Honey, hila mina kutamani.